20 bucks. Oh, I'm winning.
Yeah, yeah. Yo. Mi bakati vame shout out to the people. Mimi vapos natembea pole to the top. Ay, wacha mambo. Ay, sitake nuku. Ay, over mbala kuja. Ay, minataka kula raa. Wanuuti, wa East Africa. Mkuja tuondoke tunakula raa. Mupige makofi, goes where independent. Hakuna doubt about that, mimi vapa nasema. Wanuuti, wa East Africa. Mkuja tuondoke tunakula raa. Mupige makofi, goes where independent. Hakuna doubt about that, mimi vampa nasema. Tunatafuta hadi subuhi ya subuhi. Twendelee tutumie pesa za weekendi. When the night is done, ninaenda tuwapi Black Beauty wangu wa East Africa. Ay, wacha mambo. Ay, sitake nuku. Ay, over mbana kuja. Ay, minataka kula raa. Wanuuti, wa East Africa. Mkuja tuondoke tunakula raa. Upige makofi, goes where independent. Hakuna doubt about that, mimi vampa nasema. East Africa, mkuje tuondoke tunakula raa. Upige makofi, goes where independent. Hakuna doubt about that, mimi vampa nasema.
Hakuna doubt about that, mimi vampa nasema. One, two, three.